I'm Comercia.
Never go for some business zone, eh?
Zedwap.com.
Wafia mungazinanga temaf.
Yes.
Wafia wafia. Geto ipsinga ya tenta.
Ila panga sensi na wevo kutiwa powder.
Geto ipsinga ya tenta.
Ila panga sensi na wevo kutiwa powder.
Bonza ya pita pashalazi. Chiriri tondo longa mesh. Bonza ya pita pashalazi. Chiriri tondo longa mesh. Geto ipsinga ya tenta.
Ila panga sensi na wevo kutiwa powder.
Whether you like it or not. Ufile fe wabunduila. Bonza ya pita pashalazi. Nakuli ni nani ni wevo nani mona. Ila penye ila confused. Look the way ile tenyo kulolesha fechikango ponyelen. Itenya kwa tiyari basingo dimbila. Vika kono mufulo mona mona. Bonza ya pita pashalazi.
Chidi tondo longa mesh.
Geto ipsia tsokoneza. Ya chitenga nzelu.
Wafia 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 wafia.
Geto ipsinga ya tenta.
Ila panga sensi na wevo kutiwa powder.
Geto ipsinga ya tenta.
Ila panga sensi na wevo kutiwa powder.
Bonza ya pita pashalazi. Chiriri tondo longa mesh. Bonza ya pita pashalazi. Chiriri tondo longa mesh. Geto ipsinga ya tenta.
Ila panga sensi na wevo kutiwa powder.
Bambi bapondo kanababo kumulandu wa ine geto ips. Geto ipsinga ya pita. Self control ila lubana. Takuli na bana bana mulenga bana mulenga ninshi balula. Kulesha tifo ilete nya ninshi na hati ya kengu mkala mushi. The big shit ya nisho nongo chi wanazonde lapo na my best love. Pamuda nduwa yine ghetto hips. Ghetto hips ya tisokoneza. Ya titenga nzelu. Tulela bana bantu besu. Yanguwe chalo we. Ghetto hips. Geto ipsinga ya tenta.
Ila panga sensi na wevo kutiwa powder.
Geto ipsinga ya tenta.
Ila panga sensi na wevo kutiwa powder.
Bonza ya pita pashalazi. Chiriri tondo longa mesh. Bonza ya pita pashalazi. Chiriri tondo longa mesh. Geto ipsinga ya tenta.
Ila panga sensi na wevo kutiwa powder.
Udalale iputa puto kumulanga geto ipsi ya bindula. Chashupa afila no kuya oba. Hamona geto ipsi.
Manji.
Geto ipsi hirikoka. Isoko neza itenga nzelu. Kulolesha fefo ilete nyango. Nipalwendo na oku ya lubana netu. Na stileti standi anjafya. Naisha ya mpulamu. Geto ipsi ya tisoko neza hii. Ya titenga nzelu. Geto ipsi. Wafia 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 wafia. Geto ipsi hii. Hidiku.
Zedwap.com.
Hidiko. Ghetto hips. Hidiko, hidiko, hey.
It's Mike Flynn the music.